PraiseZion.com.
There is no other name given among men by which we must be saved except through Jesus Christ, He whom God has raised for the whole world to be saved through Him. Hallelujah.
Maligi chaza ni were ne ligwe. Maligi chaza ni were ne loa. Maligi chaza ni were na la mo ewo. Mambo oge, oye de twani je. Mambo oge, ewo Jesus Christ.
God, the Maker, our Father, the Master of the whole universe, we bow for you.
Madigi chaza ni mwere neligwe. Madigi chaza ni mwere nelowa. Madigi chaza ni mwere nalamo ewo. Mwabu oge, mwenye de duanyite. Mwabu oge, ewo Jesus Christ.
We decrease that you might increase. He that speaketh with your voice like a heavy thunder, and the earth trembles. O Jehovah, it is you who made the earth with the pillars best known to you. Hallelujah.
Chukwu anyi were olileanya na kwa gị ga-emezu n'elu isi anyị bịanụ menụ kụwa ahụtọlụ ebube gị n'ime anyị mekụwa ahụtọlụ ebube gị ka ha ghara ịhụta anyị n'ihi gịnị onye ji gị jikwa n'ihe ọkwa gị bụ nwanne otu onye isi ike ndụmuo oke mmiri na-egbu ogwe ọkwa gị bụ chite dynamite ye. Dynamite dị gị irisi ibe na-eche ndụmo onye nzọpụta nkụwa ye agbakwure zuru ike aṅụrụ aṅụrụ ndụle.
He who heavens of heaven could not contain, you made the world and decided how large it would be. The greatest physician ever made before man. The faithful reborn. Your Excellency, sir, we bow before you. Amen.
Anu lodo beza nye kwere, no di ni joza nye male, chine kubya male. Bonyi rona chandu muo, kosi ankari ni ino bugi jinu ndu muo. Maganu wepu shola yaka, beza pisi ni jebuli anelu. Piano gbanu kuro bianyi ye, onye nzọpụta gị ka mgbuo ka mkpụrụ obi anyị ṅụrịa.
so jealous again. As your mume and your dog got to pass it on you. Oh, be getty, what it is. Not get with your baby, I can't deny your no game, papa. When you see it, you go again, cause they look my loss. Oh, yeah. Be a no lord on your lodi, kiss your no more looking and Pano, 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 I wear a gitu. I
think it was anywhere in any way. I think it was anywhere in Eloa. I think it was anywhere in Alamore. Mabuoke, where they try it. Mabuoke, give me Jesus Christ.
Thou who made and give it bound, though it may toss, though it may roar, though there may be waves and winds, but it shall not cross the bound which thou hast given to it. Everlasting King of glory, no beginning will be the end of our love for you.
I think it just anywhere and anywhere. I think it just anywhere and anywhere. I think it just anywhere and anywhere.
Chineke nke usu niile nke ndị agha. Ọ bụ gị bụ olileanya anyị, n'ebe ị nọ ka olileanya anyị dị. Ọ dịghị chi ọzọ anyị maara. Ekwela ka ihere mụ ụmụ gị. Amen.
Ibu olileanya yo, ibu olileanya. Olileanya ndị kwere ekwe, ibu olileanya. Ibu olileanya yo, ibu olileanya.
PraiseZion.com.